Yep. Yep. Yeah.
Nimepita kote kote misitu naidika, na bado napita tafika. Nana kazarua, nana kazarua, yeah. Nimepita kote kote misitu naidika, na bado napita tafika. Nana kazarua,
ilala,
nana kazarua, yeah.
Maisha yamekuwa movie, labda kesho pati tu. Jana tumepita kila kukicha ni sikuku. Najituma na inabidi na katiza chini juu. Only God can judge me, na only God too. Shapotea na sijui njia gani tarudisha. Na nilipo naendelea, sirudi nyuma kabisa. Mdogo mdogo wakija, nyavu tunazitikisa. Na gonga moja boban, samata na mpatisa. Masera kunjani baga misa. Warete, kigodoro kwa kina Hamisa. Mapepe, chuma, nondo, na chapa kwenye mbavu. Na jamini sitishiki na upumbavu. Shit, spirit na nyongoza kwenye mchongo. Nomba ala niongoze tafazari. Shetani usintongoza. Gama mind on my money, money on my mind. Shilingi dolale, kilo pound. Nasaka salale, kila round. Kisha tunadunda kwenye ground. Bole, niko far away, far away. Kiba sound, yeah.
Nimepita kote kote misitu naidika, na bado napita tafika. Nana kazarua, nana kazarua, yeah. Nimepita kote kote misitu naidika, na bado napita tafika. Nana kazarua,
rise up, rise up,
kazarua,
rise up, rise up. Nipokona na jichoma shade, zimeficha macho na bado na kuona. Ona tetemeka, ona wewe seka, na baki tunacheka. Back to reality, tunajua nani kitunguu nani nyanya. Tunajua nani maji supu nani nyama. So tunajua nani kavimbiwa nani kanya. Kabla kugeuka maiti, chunga sana mbele vita. Maisha mbio, maisha vizingiti, unatakiwa kupita. Hatujui mbele wapi, ila mbele nasogea. Muli anasema shidi kusanya kisha potea. Kimbiza na vishawishi na imani ongezea. Maneno kila mwenye mdomo anataka kuongea. Hatuchoki tutashinda, shika mashine koki. Kweli ndugu sio comedy, joti sio mboki. Sina bari wala time na nawavalia miwani. Na represent home jilani fisilani. So special na siwezi kuwa moja kati yenu. Weza kuwa soja ndani yenu, yeah.
Nimepita kote kote misitu naidika, na bado napita tafika. Nana kazarua, nana kazarua,
yeah.
Nimepita kote kote misitu naidika,
yeah.
Na bado napita tafika. Nana kazarua,
raisa,
nana kazarua,
yeah. Chidi watch, chidi zona, you know maza fanta. Chidi go, huku nomba dua na kimbia haraka. Exo extraordinary ex bila line. Wakificha tunafichwa kifingine, yeah. Hands kwenye lea, yanakuja na yanapita. Inshallah naendelea swing na bembea. King bila majuto, jaza pesa mfuko. Washambenga wanabaki ya kavituko au mirupo. Fill me on top ya dunia, black flag mkono kulia, yeah.